This is from Afrify.com.
Minabana balubosi mwiko bamipotera mwaburozi gacheku
uyo uni bulelele aiba unilati wena uni bulelele aiba unilati wena
anikodi kushwera dilato delicio
amuni bulelele niti
kakulilato na bulaya
amuni bulelele niti uni bulelele aiba unilati wena uni bulelele aiba unilati wena
anikodi kushwera dilato delicio
amuni bulelele niti
kakulilato na bulaya
amuni bulelele niti
Mopawa
Aki kuriani kusepi kona nasaba Kakuriba mangata Baipula yanga kaliba kala dilato
Nakula pela, unizie nakula pela
Ni mwana ayo mwinyani
Hey, hey,
wow Alirati kushwa siko togu wa piru
Hey,
unibulelele, aiba unilati wena Unibulelele, aiba unilati wena
Anikodi kushwela dilato, delicio
Amu unibulelele niti
Kakulilato, na bulaya
Amu unibulelele niti
Unibulelele
Unibulelele, aiba unilati wena
Anikodi kushwela dilato, delicio
Amu unibulelele niti
Kakulilato, na bulaya
Amu unibulelele niti
Ema wani mapariza nisie Nakula pela ni mwana bakwa
Ema wani mapariza nisie
Nakula pela ni mwana yo mwenyani